Yeah, once again, the KUAST, na esoteric, so severe kwenye boards. Yeah, girl, mze, tuwekitia vitu nyingi lakini kuna kitu moja ya change, feelings are, mimi
bapu. Nikuwa siku nyingi kutoka mara ya kwanza, nilipo tangaza. Tumepitia kutoka kukatiana hadi kukatiana. Hisia zime change, lakini kuna kitu moja hakiwezi change. Nikuwa bado, oh bado, oh bado.
Encounter. I remember the first thing I thought was thank God I found him. He dreams, sit away, he let go. Juu hapo, mwanzoni nilikuwa nimeset goals. The type ya manzi ninayemtaka na baada ya kumsaka, I was about to lose hope. Like hanging over a bridge, holding a loose rope. Hey, but then it came my way, nika watch my fantasies became materialized. And nika realize, you're everything I ever wanted. The lady who had haunted my dreams. But there was a complication, you were in a relationship, the love so deep. I pretended to be happy for you, but the smile on my face was only makeup for the pain. I was praying for you to break up with your man, so we could pick up and begin.
Nimekuwa siku nyingi kutoka mara ya kwanza, nilipotangaza. Nimekuwa siku nyingi kupitia kutoka kukatiana, hadi kukatiana. Hisia zime change, lakini kuna kitu moja hakiwezi change. Nikuwa bado, oh bado, oh bado, oh
bado. Najua hili litakukalia switch, kuwa feelings zangu kwako hazijawahi change. Sitaki kupeleka mambo kasini, maambuke nisiwe na wasiwasi.
Mapenzi yanahitaji malezi, washenzi hata wakitaka wawezi. Kuzuia mpango wa lazima, kujaribu kufunikia hino wazma. Mikawe nimeshakata, nikuwa shawe ni kukupata. Niko salami nika kuhata, but that doesn't matter. Mame bado na kuchaga girl,
bado mimi na kuwaza. Hata usiku ni kitilaza, na bado hizi usia zina nivizia. Siku kusudia hili kuhudia.
Kwa siku nyingi kutoka mara ya kwanza, nilipo tangaza. Tumepitia kutoka kukatiana, hadi kukatiana. Hisia zime change, lakini kuna kitu moja hakiwezi change. Nikuwa bado, oh bado, oh bado.
Love song, yeah. And comfortable kakuva a rough tongue, yeah. Her love longing tight, I have this longing right now. Jisiku oni, uko out of sight now. Ufu oni, wahi bahari ya machozi girl. Nakuori, siyo habari za mapozi girl. Mina kufi, hamna hatari ya kuluzi. Hii vibe, acha ni use hii time. Kuna lose, yeah. Here I'm kakukupenda ni crack. Hey, you know how it goes, uh-huh. You wear any dime piece and you know how it shows, yeah. Isn't everything about you, in everything that you do, I would never doubt you. I think na kuwa hudu, I think ni kama hudu. You got me seeing doubles, I keep seeing visions of us being a couple. But this love will most likely get me in trouble, cause I don't wanna be friends, it's no different.
Nimekuwa siku nyingi kutoka mara ya kwanza, nilipo tangaza. Nimekuwa siku nyingi kutoka kukatiana, hadi kukatiana. Hisia zime change, lakini kuna kitu moja hakiwezi change. Nikuwa bado, oh bado, oh bado, oh bado. Nakufi, nikuwa siku nyingi kutoka mara ya kwanza, nilipo tangaza. Nakufi, mingi tumepitia kutoka kukatiana, hadi kukatiana. Hisia zime change, lakini kuna kitu moja hakiwezi change. Nikuwa bado, oh bado, oh bado, oh.
Yeah, but I like a feel girl. Let's see.